Big Baba.
Bah.
Yo.
Munda.
Tell you. Yo.
Who on the beat?
Bah. Kama ni yangu basi ni yangu uwezi get. Dalivi kungangana ndo baraka anipe. Kama ni yangu basi ni yangu uwezi get. Dalivi kungangana ndo baraka anipe. Umaka lazima nchatishe kwa TV radio wase wanione. Umaka lazima nifanyile kitu wase wa gazet wanisome. Umaka lazima niongeze PP. Lazima niongeze BP. Yeah. Umaka more blessing on me. Hey, uliza jina najua nimekuwa ka threat. Siwezi pinga na ishika samaki. Eti imagine ndo maisha na wasiliki kamati. Na bado siwezi pisha, pisha. Blah. Nilirada mko wengi bas. Na midomo zini zenye zimeja makas. Alhamdulillah niko uhai. Sipishani nimetoka mbali walai. Yeah. Nini simu mendea mateo. Mebango mito kumwe na yo oh. Ndikulia nendea kwekala nechene asawa kwa ena kwa yutene na tele. Umaka lazima nchatishe kwa TV radio wase wanione. Umaka lazima nifanyile kitu wase wa gazet wanisome. Umaka lazima niongeze PP. Lazima niongeze BP. Yeah. Umaka more blessing on me.
Nastia ilikuwa wa Dizia inakawa. Mwaka mzima nilishinda njaa. Dizia niko na ubao. Rule number one, ebu jipende kabla ujifunze kupendana. Na rule number two, jipeleke date kabla ujifunze kutekana. Akisi ana talent, apparently nilimona akibeba wallet. Ni currently alijenge keja mbaka parent. Na salili ana flex mbaka na mabudget. Bila fix budget.
Umaka lazima nchatishe kwa TV radio wase wanione. Umaka lazima nifanyile kitu wase wa gazet wanisome. Umaka lazima niongeze PP. Lazima niongeze BP. Yeah. Umaka more blessing on me.
Umwaka miongeza net worth. Niko na benzo na itaji S Court, mili, bili, tuma day. Po, bay ya ishukia tuzine. Go, nikama jajana nipenda sana. Blessings on blessings azinafuatana. Nina wafosi kama pasta nganga. Ukikol nisishike niko meeting bana. Ni ma invoice tu kwezi ma boardroom ah. Itajipa tu muende na wakumbusha. Boro ko healthy fit uneza sukuma. Thank God for life alafu sumbu ah.
Umaka lazima nchatishe kwa TV radio wase wanione. Umaka lazima nifanyile kitu wase wa gazet wanisome. Umaka lazima niongeze PP. Lazima niongeze BP. Yeah. Umaka more blessing on me. More blessing on me.